nam chineke anyị dị mma
n'ezie
dị mma 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 Jehova
Jehova n'isi bụ
naanị gị ka m ga-achụrụ aja ekele
naanị gị naanị gị naanị gị
naanị gị ka m ga-achụrụ aja ekele
naanị gị naanị gị naanị gị
naanị gị ka m ga-achụrụ aja ekele
naanị Chineke ma
naanị gị ka m ga-achụrụ aja ekele
naanị gị naanị gị naanị gị
naanị gị ka m ga-achụrụ aja ekele
naanị gị naanị gị naanị gị
naanị gị ka m ga-achụrụ aja ekele
naanị gị naanị gị naanị gị
naanị gị ka m ga-achụrụ aja ekele
naanị Chineke ma
naanị gị ka m ga-achụrụ aja ekele
naanị Chineke ma
naanị gị ka m ga-achụrụ aja ekele
naanị Chineke ma
naanị gị ka m ga-achụrụ aja ekele
naanị Chineke ma
naanị gị ka m ga-achụrụ aja ekele
naanị gị naanị gị
naanị gị naanị gị ka m ga-achụrụ aja ekele
naanị gị naanị gị naanị gị
naanị gị ka m ga-achụrụ aja ekele
naanị Chineke ma
naanị gị ka m ga-achụrụ aja ekele
naanị gị naanị gị naanị gị
naanị gị ka m ga-achụrụ aja ekele
naanị gị naanị gị naanị gị
naanị gị ka m ga-achụrụ aja ekele
naanị gị naanị gị naanị gị
naanị gị ka m ga-achụrụ aja ekele
naanị Chineke ma
naanị gị ka m ga-achụrụ aja ekele
naanị Chineke ma
naanị gị ka m ga-achụrụ aja ekele
naanị Chineke ma
naanị gị ka m ga-achụrụ aja ekele
naanị Chineke ma
naanị gị ka m ga-achụrụ aja ekele
naanị gị naanị gị naanị gị
naanị gị ka m ga-achụrụ aja ekele
naanị gị naanị gị naanị gị
naanị gị ka m ga-achụrụ aja ekele
naanị Chineke ma
naanị gị ka m ga-achụrụ aja ekele
naanị gị naanị gị naanị gị
naanị gị ka m ga-achụrụ aja ekele
naanị gị naanị gị naanị gị
naanị gị ka m ga-achụrụ aja ekele
naanị gị naanị gị naanị gị
naanị gị ka m ga-achụrụ aja ekele
naanị Chineke ma
naanị gị ka m ga-achụrụ aja ekele
naanị Chineke ma
naanị gị ka m ga-achụrụ aja ekele
naanị Chineke ma
naanị gị ka m ga-achụrụ aja ekele
naanị Chineke ma
naanị gị ka m ga-achụrụ aja ekele juru adekele.
God of Church of Christ, is my provider. He dey answer my prayer always. God of Church of Christ, oh, God of Church of Christ, my Lord is able.
God of Church of Christ,
hallelujah,
is my provider. He dey answer my prayer always.
He dey answer my prayer.
God of Church of Christ.
Church of Christ.
Oh, God of Church of Christ.
My Lord is able.
God of Church of Christ.
God of Church of Christ.
He's my provider.
He's my provider.
He dey answer my prayer always. God of Church of Christ.
God of Church of Christ.
God of Church of Christ.
My Lord is able.
God of Church of Christ.
God of Church.
He's my provider.
He's my provider.
He dey answer my prayer always. God of Church of Christ. Oh, God of Church of Christ.
My Lord is able.
God of Church of Christ.
God of Church of Christ.
He's my provider.
He's my provider.
He answer my prayer always.
He answer my prayer.
God of Church of Christ. God of Church of Christ.
My Lord is able.
God of Church of Christ.
Jesus, God, great Christ. Oh,
he's my provider.
Oh, boy, oh, boy, yeah,
he dey answer my prayer always.
Oh,
God of Church of Christ. God of Church of Christ.
My Lord is able.
God of Church of Christ.